bado. Kumbukumbu hazijanitoka bado. Uwepo wake janitoroka bado. Upenzi lake mimi mateka yendo. Sababu liyofanya kacheka. Zile ahadi kumbe zilikoza uongo. Ulitaka tu nikupe mchongo. Nimejua sasa ashawika jogo. Na nchekesha usoni kisha kisuko mgongo. Marafiki wanafiki sasa wako wapi? Na daily walitaka tuzikure happy. Wala nitoroka kisa na mana nikusota. Wanani chekelea wakijua nimekopa. Kipini chopitia nikigumu kuishi hii maisha tena. Sinagahamu vigeu geu ni watu binadamu. Nizamu ya shubiri imepishwa na udamu. God ni pain and peace. 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 Inner peace is the most wanted thing right now. My heart is troubled. Better things happen to be the most missed right now. My heart is troubled, yeah. When we make it in life, we lose those we love. And if you can't make it in life, you are nothing alive. It's so special to be successful. But nothing special if they're successful. They start hating, forming groups, they can't tell you nothing in person. So disrespecting, get me out of there, end of discussion. A win is a dreamer. I either win or learn, I'm a believer. There's much of a better time. God ni pain and peace. 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 Achana chemistry, fanya hisabati. Dojua masnitch nye wenye siya za dhati. Wanafiki wanafopi bumbati. Marafiki kutunza nbahati. Na kesho kwa mkan bahati. Ndo maana tunaishi kiarakati. La sapa sestaka iwe party. Watasepo kimkana tuwe 30. Kupata kukosa yote ni majaliwa. Majudas ni wengi era ya kusalitiwa. Sherehe uko kwetu bado ijandaliwa. Na mafanikio na nita mliliwa. God ni pain and peace. 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 God ni pain and peace.